studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe dibe jamwale modo eden goni aljumaare noga e go lewru uddo hitande 2020 yamde jena jabbure ke silmaaji sappo e go Ousmane Niali buldo kabaruji do Mamadi Keita to boggi jande to sakirabe on kumpitata wiide CDAO yiibe ka yoppite joni joni hokkedu laamu mudun latade hore juleedi mali be kulliti dun kanyen le bot mabbe mawdo be ngadde kawrital mangal M5RFP anni wadde kikida ko ofa hollita ana caggal soddaaji e mali ndu ko place de l'independance fedde de hollita wiide ti dalaji kewdi ngodi kandi daranede handen wadugol couvre-feu fedde militaire ende hakkilaji himbe ana pecci do kabar mudon himbe hewbe ana darta pat jamare de bille sanne yedi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah mon hedal tijo tamani CDAO darti kenya Ibrahim Boubacar Keita wartire do salli o latade hore jo leydi mali le botu be ngadire le video conference fedde le fongol darti ibeka yupite ko yawi ko wuli kanko e kananko be nangabe fu meden nyago militaire be pati la bamira lam o sembe meden bacin bina be du be njottina nuy gal sarya leydi mali di dum wonno ko hore be leydi CDAO be collectivité Mamadou Sama Seko
fedde sidaw holiti yo kananke kiddo leedi ndi Ibrahim Boubacar Keita totte lamu mudum jukoye dun bame fewde e tetu lamu o wattu bamgol lamu sembe yawti dum woni ko holiti kananko be leede sidaw be be gonno e batu jujure beta ko o do samgol lamu ibeka leedi mali le odo batu lolirdo visio conference sidaw holti wiide donni don non nelaba imato yaade to bamako tun faanda mudun woni wartude do wonno no yawri fuf de do fedde lefu leede de miccitin dun wiide nanga kiddo leddi Nigeria gudlo Jonathan na landinani joda halaji yalla kawral na hewte anwara balle yogaje kanko kananke halfnado fede CDAO micitini imadraji ngadaadi yalla faabade didi balindi dawrude tidala politika ko micitina wide gilla ko lam o saminatan fede lufulede de ami jukoje fede leddi malindi bangal udugol keridi kanya yaltinde leddi ndi le fede CDAO
Mamadou Sama Seko anatiidi horejo leddi ndi kiddo don Ibrahim Boubacar Keita totte lam o kasen sabino imindrani wele himbe leddi hewbe dun yo hala hore jo fedde réseau de défenseurs des droits de l'homme o mali don fedde humunide hakki be adama en kede ko Amadou Thiawle Jarawi intala ak Bilal
tayura lefi so anya ka bammi CDAO ka na muji so ibika na mila wide torraji ngadama ko buri kayo o yaha wultade yeso sariya CDAO so ni dabara na wudi bangal imminde koje de bammi CDAO de tawa yila mabbe huncana ko hore siki wala fi yubatte be andi ko wudi leledi malindi be ngari ele joda halaji di fuf ka jukoje be CDAO bammi de bangal tabagul sariyaji mabbe di ka pat be jikta fi wide CDAO yu fi jamarande
Comité national pour le salut du peuple et CNSP holiti le communiqué gor uditingol keri lede ley e do fofu de aljumaare handen noga e go lewru otndo ka fu e tawere jukongo jiste de yawo di ka ana keddi mouvement M5RFP ana ani wadde majir aljumaare handen wattu salifanaaji nokku place de l'indépendance do bamako do fa yambina ko be noddiri jalogol bibbe leedi ko be kolliti fa be kollita do e be tiagal militaire en saminimbe laamu o fu e tawede horebe fedde de kolliti wiide keddoto wattinende hakkilo laamu hakkunde jangaro jodaade o Amadou Dunga Maiga wa e comité stratégique M5RFP kede ko wi Mamadou Sama Seko du fajjitan Ali Sissé
tagal ko ibeka e gollidibe mu fu yoppi golle ko fedde amende won kawtal ngal wadi bangal ti dalla gondo do leendi mangal pade en be golle mo M5RFP fu ino o yottini mide jowta be dun sanni mide ngara noddango fewde bibbe leedi mali fu aljumaare jango wattu jande sappo e nay place de l'indépendance to famin jira min kalda homo fu ana nodda wala fu kedin tedo tagal min nangondiri min gollidi famin kebi wawde futtinde ibeka kan e gollidibe mu fu do min ngada ngal jidal famin jowta bibe leedi mali min narda be kasere jokkina imma daraji dibe gondidi sabi yoppugol golle ibeka gotel hakkune dati dimi kani hunchande hore ko tiidi sanne ko ana lawol ami sabi mi kani jokkude nangondirde yalla mi keba mu intinde leedi ni min tawta jankan e deere hakkune bibe leedi mali odo golle woni golle tiidudo sanne e juude ami le nyalat ngarode mi ngadan jide hakkune ame militaire embe yalla wdan ko mi baawi nangondirde fami ngada
sakirabe andon di kabaruji fodo ba hebude di hendo whatsapp ame hendo numero chapande jeegon chapande jeegon e didi chapande jetti chapande joy e go odo ba do hebude di do numero viamo chapande tati e jetti chapande tati noga e go tagal ko lamu gonnodo o sammina sappo e jetti lewru utundu ko leydi ndi han daranade joni arande yo wadugol woteji e wi honjotobe woteji di anakani wadde do e lebbi sappo e jetti yaade dubi didi faysa tawa joni ka lamu hakkunde jo joinde tafon e wi comité national pour les salaires du peuple fabi do no fam keden mamadou sama sikku ali sisi
e wi honjotobe yogabe imma daraji dikani hinnade be do habtibe be na kewi sanne yude woteji labudi yottade yawtagol saraji wote dum won ko holti birima eli diko e wi mako woteji di na mbaba tan landinede do e lebbi sappo jittima dubi didi keddanna docteur birima eli diko o sociologue o jangino dum jande dure bamako
e jude ammi hitane lebbi jago na dubi didi golle o wawi bande sabbi kenami yawto lawi di golleji woteji di kani yarde fami mbawa fewre dum kina yimbele ngadobe politikan e balle societe civile wedo ndira juude mu'e joddo halda do gollirdi kandi landinde college woteji di juude ami mangal pade embe lawi mudi ana labi be kolliti wida lamu ju intero fal landina woteji ngarodi militaire en kanye yimbe gombele balle societe civile en woni tawete be lehim civile en woni ardinte be golleji di lamu keso ju intero tawete yimbe politique gondube e pelle be gondano e lamu o kanye yimbe jukunobe pelle gondunobe e lamu
la majorite
robe be na ngidi wotene hakkilo bangal landinal ido woteji di e wi odo horojo fedde dental robe ardibe bangal yiwere dumine maryam jallu drami drande robe famda fi ele imadraji leedi
le developpement il doit
imadrade so nangondira gollida way wadude yiwere leedi worbe tan wawa yirude leedi malini e be kani beedude le imadraji mabbe be gondidi imadraji robe dum ga robe du ana hani hawtude be dang gondira yalla abe keba wawde daranade kolleji dibi kalfintedi
fadde landal ido wuteji di fedde habtibe CNSP na jogiti joda halaji yalla hunjane hore hejo gulleji lamu hakndejo
gubal militaire en chamini ngal lamu Ibrahim Boubacar Keita ngal bammi dabere wadde couvre fe le capitaine ngal monofu no yiri nde dabere aniko Boubacar Labas kone hebani ando fajitan Ali Cisse Mamadou Sama Seku
couvre fe juinado do lendi tiagal kureta putindo horojo lendi wana jabanado yimbel be fu so won yimbe yogabe koliti be mettem won wobbe be dum weli sanne
abi en reprotéger me wa
yo yalla reenude en ka hanin be torta yimbe le gollobe jamma be talki hertadi so ni be belidi mali fami anya golle o dum burani en fuf en jabana anya golle o tabodan ka couvre fe hunde mu inde ka hana fe dum dumo yimbe jaba tabade sariya yalla kabaru couvre fe o na imma so dum o do alhali o mo ena fe minani be la goldobe jamma be no leddi wurri wakkat jun o wuro fe be dan tiide de kabaru o hakuni telaji didi kay wajib yo goto subete bangal na fowo be leddi ndi
buri muy aborita alna sur lobe di gawla
hadu gol ya warta yimbe mo comité national pour le salut du peuple ju ini o ana wawi jatirede hono gotil hakuni tabereji kanno di bamede di balan jakite andando politique
les conditions qui vont nous permettre
ko kanaka leddi yopi golle ko de no kuru fi o latto sababu jogorade kabaru o no fe ndon kambe bambe lambe mbawata hebude golleji di yalla parfitelaji guddi jobe ele odo alhali bulamo
situation de démission forcée
micintine yimbe wiide couvre fe juinano do de lendi le lewru mars bettindu batte nyaw coronavirus o heba ka teddinede juingol mako waddino bilisa hakkune yimbe nokkole fa heewi to leedi malindi e mangal mudum
nantinobe kabaruji malindarti e kanankobe hebe be jornana journalist en bogge e couvre fe ngadaade juude yamde na jam yottade 5h bete e wi bonjugu dante horejo fedde irtel o wattu journalist en anakani darade sanne nantininde kabaruji kede ko wi ko han jara do faccitango Ali Cisse
le communiqué
mo min gadi o min nari yalla yimbe la jottinobe kabaru ngaji di ana heba yamirore yaade wartude no yidiri sabu yimbe la jottinobe kabaru ngaji di wawa tewtude yottinde kabaru ngaji mu en de kulol dun sami somi kolliti horabe heybe leendi dan ko wadi bangal mudu min nardi be dokka talkuru jamiro yimbe la jottinobe kabaru ngaji di yahay hajeji mu en bande 21h jam fa 5h du matin bete min jottini communiqué o tudi kanbe humanade gollew yalla won dabere mo be bawi pamure no yawiri honono be bowiri wadirde ni yalla yimbe darani be yottinde kabaru ngaji di ana heba yaade wartude no yaafiri kayno yidiri ka yimbe jogibe talkuru noddirtenu carte nationale de presse ana wawi yaade no yidiri wadude haajeji mu
Comité national pour le salut du peuple CNSP les communiqués goto ya fini couvre fe o dum wadan yude minuit ya de 5h bt et 21h ya de 5h bt kabaruji nyaw COVID-19 nyalande alkamisar kenya sapo e jena lewru utu hitande 2020 le himbe chapan en jatton en jeegom be yijam en jeewa doctor en quality wi de neddo goto woni mo nyaw o tawa e mudun taton woni santanabe be o nanguno ni wala ka fu keddido ko natli leedi meden di warda hande ne himbe ujunaji dido e temre jeego e chapan e jatton e jaddon woni be nyaw o nangi santanabe ujunare temre jeno e chapan de jeno e taton be accay yo temdere e noga e joyo kerden joon kabaruji akti covid
Studio Tamani Bismillah monna e hejo menna acti covid ko bete hanne ana do kabaru tabugol dabareji cennana le lumoji menna duke ande cellal kuliti nimsema be wide yimbe hewbe tabbata ko dun heddi sottobe e somotobe kay be kuliti wide be andani kabaru mun ka hewbe mabbe renata ko e mun keden Usman nyali wuli do majjun
meden goni lumo misabugo sottobe somoyiji e sodobe fu ana nyondira do sodude na sotude somayeji be kilita e teddingul dabareji biade ana den himbe e nyaw coronavirus o siniro be sotobe somoy yoga be ana borno masngaji yoga be ko laaki jati yalla nyaw coronavirus o ana wodi
wala fu dabare mo mi bammi bawdo wuddintinde me nyaw mi de kuli fatimi labore nyaw sabe mi de beedo dira kals mi de beedo dira somayaji hakkune amendo abada mi yira e gite an neddo mo nyaw covid 19 woni mo gabe quality wi de nyaw o ana tofa hande
dum woni ko tayki talu e rewbe warobe somade be alla waye renude himbe dum woni ko be biyata
so gonga on wona ta ko maski mota ta ga ni tan jaran somayaji dum dum pel be chumu tomi to mu en to bon ta ko maski wata ta ga Gonga, mi yahalu mo, somayari, mi wala fu dabare mo bamanni, bawdo wuddintinde kan nyawo, mi andi, min tayori wiide nyawo o ka gonga, ga Allah woni deeno.
Docteur Boubacar Sidi Ibrahim Dramé holiti wiide sakkade nyawo buri sawrude don, o kuma niide sawrude nyawo COVID-19 o hopital di Mali, ana darta himbe teddina dabareji biade ana den e nyawo coronavirus o, sini nati le nokku jama.
Lumo nokku to yimɓe ñoƴƴondirta wajibi saabi woɗɗondirgol hakke métre goto kalangol wawa teddinede ɗo lumo ɗum saabi wattugol maski ana wawi ɓuytude farati laɓorede ñawu ɓornogol maski tan wawi woɗɗintinde neɗɗo ñawu covid 19 o nokkule to yimɓe fu hawrtata
docteur Daramé ana darte rewɓe sottoɓe somoyiji ɓe kañ e waroɓe somade fu teddine ko wiya mboɗɗindira hakke métre goto lota juuɗe muɓɓen du se naati le lumana se jalti
Tama odo andani dun le on wattu dungu yimbe le hewbe ana lamda ko e mun so tawe bobdi ana wawi rabude nyaw coronavirus duke ande nyaw o hewbe koliti wiide bobdi wawa rabude dun yo tuttane nyidbe wawi rabude dun be koliti wiide dun covid 19 yo fofu gol dun torrata kambar mun be bendarda e kala homo fu dabba dabareji tenan kambar nyaw o le majjun woddondirgol ana hen kanyi wonde mask ngaji do timma ta hejo men acti covid hande alla hollien yontere garowo fardende patinjigiton yalla o don rena ko e mono e nyaw coronavirus tabbe bajuji dogotoro en
studio tamani
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
kabaruji ngoddi le region ngaji be den puddena arandeje do wonno kay hollitama wiyede walde rewbe gendi muleni le gondi le commune segala tuti kanyan ko buri ledde temdere e debbe sappo e wi joko hore fedde de o imadara ana fawido renugol hawalu o ngb as rm fabike be di golleji sanjari le region tata bo do wonno do sigasoto to kuchala tudi kewdi chami ton talata re kanyande tiagal iwande mawne kebande le gendindi e wi himbe to lam ko benje daroyde bonanda ngado yonki ka fu heddaki en dabereji piyama fa bonerabe babe sakirabdo kadu de kabaruji ka hande yo bete aljumare no e ngartan e yewtere e sukabende wassalam